getatunes.com.
Amafuna zanga zisama ende zikama enda iwo amakwiya koma basi zanga zisama ende ndipomwe iwo amasekelela kundipondeleza lisama mbeke pano akudabwa zanga zikuteka aiwala jaja akadalitsa akasainila aisafufuta koma pano aitika madutsa ndikamadutsa ngope amabisa koma pano oka achita manyazi akumazifusari mwana iwo bwanje amafuna zanga zisama ende zikama enda iwo amakwiya koma basi zanga zisama ende ndipomwe iwo amasekelela kundipondeleza ndisama mbeke pano akudabwa zanga zikuteka aiwala jaja akadalitsa akasainila aisafufuta koma pano aitika madutsa ndikamadutsa nkupe amabisa koma pano oka achita manyazi akumazifusari mwana iwo bwanje hey. Aya hey. Walemba madzi Ayayayayay, eh, wajita manyazi, eh. Ayayay, eh, ulindika duka iwe, eh. Ayayayayay, eh, waso wato chita iwe, eh. Apa ndivina, ndivina, eh. Apa ndichowa, ndichowa, eh. Inajaja wanikondela, wanikondela, eh. Sasa teka kundikwetsa uyonera wale mamadzi wale mamadzi wale mamadzi yeah wale mamadzi wale mamadzi wale mamadzi yeah ulindika duka ulindika duka ulindika duka yeah ulindika duka ulindika duka ulindika duka yeah wale mamadzi wale mamadzi wale mamadzi yeah wale mamadzi wale mamadzi wale mamadzi yeah ulindika duka Ulindika duka, 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 ulindika Ndipo apa magwila padela, padela, padela Ina mungwanga ama ndi kondela, kondela, kondela Ndi madziwa kutisima kondwela, kondwela, kondwela Wale mamadzi, wale mamadzi, wale mamadzi yeah. Wale mamadzi, wale mamadzi, wale mamadzi yeah. Ulindika duka, ulindika duka, ulindika duka yeah. Ulindika duka, ulindika duka, ulindika duka Amafuna zanga zisama ende zikama enda iwo amakwiya koma basi zanga zisama ende ndipomwe iwo amasekelela kundipondeleza ndisama mbeke pano akudabwa zanga zikuteka aiwala jaja akadalitsa akasainila aisafufuta koma pano aitika madutsa ndikamadutsa ngope amabisa koma pano oka achita manyazi akumazifusari mwana iwo bwanje yeah aya eh wachita manyazi Eh, ay 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 ay, eh, ulindika duka iwe. Ay 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 ay, eh, ulindi jealousy iwe. Eh, ulindi sanje. Eh, ay 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 ay, eh, wale mamadzi. Ulindika duka iwe. Waso wacho chita uyo eh. Ay 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 Wale mamadzi, wale mamadzi, wale mamadzi yeah. Wale mamadzi, wale mamadzi, wale mamadzi yeah. Ulindika duka, ulindika duka, ulindika duka yeah. Ulindika duka, ulindika duka, ulindika duka yeah. Wale mamadzi, wale mamadzi, wale mamadzi yeah. Wale mamadzi, wale mamadzi Walemba mazi, yeah. Ulindika duka,
Music at www.getatunes.com.